Abatuzo kuva mbyalo bina mu kibuga Masaka okuli kya Sala Bulalo Mizinga NB balagende government okubataasa ku buzibu obw'ebbula ly'amazzi n'ebbula ly'amasannyalaze nga n'emiti egyasimbibwa emyaka etaano emabega gitandise okuliibwa enkuyege okuwanjaga babadde ku kyalo Mizinga B gye babadde basisinkanye omubaka wa Parliament ow'ennyendo omukungu era akulira ekibiina ki Democratic Front Mathias Mpuuga Nsamba.
Gazi zikulina tajja tegabeerako muyina gakuuma ate kiro ssaanga ttaano ate lumu na lumu egajja ate g'amasannyalaze situlinira ddala emiti baagisimba naye kikulinya batuyambe
tebafuna emiti gimaze emyaka kumpi etaano giryawo emirala bagikudde bagibbye bagitutte amazzi go gajja mbojja bumanye bwa nkuba musana tegabeerako n'amasimu genyiri bakozesa bagakyajingira wala nnyo
tebalina amazzi tugasina eri ku mugga eri wansi eri ku tanka eri wansi tuyine amasannyalaze olaba.
Omubaka Mathias Mpuuga agumizza abatuuze bano nti ensonga ze beemulugunyizzaako za kugonjolwa kuba agoberera n'awuliziganya n'abavunaanyizibwa ku zo.
Emiti gy'amasannyalaze gye batera okuzimbako eŋŋanga atekuliikowayo. Omwaka oguwedde mu Paalamenti twayisa ssente obukadde 684 obwa ddoola okutambuza amasannyalaze. Y'emu ku nsonga gye ŋŋenda okutandikirako mu kisanja kino kubanga ensimbi gye ziri nzimanyi. Amasannyalaze gaffe gatuuke mubeere mu kibuga nga muli mu kibuga so si mu kibuga ekyeraalye masannyalaze. Ensonga ey'okubiri ey'amazzi ebitundu ebitigenda bakutuuka aba National Water bategeeza ekizibu kyabwe balina amazzi matono nnyo mwonna bajuzi de baganze projekiti ejja amazzi ku Nyanja na Lubaale wali e Nabugabu. Tulina obwesige tubagera tutwongera amazzi mangi balina projekiti ya banka ya nsi yonna ereeta amazzi okuyingira mu kibuga ntukuno kuliko abafuusa abagezi abagala okugoba abatuuze ku ttaka. Emiti gy'amazzi